Siyasikhulume ngesizukulwane sanamhlanje nokuthi impilo isibe ngenzima kanjani kulabo bazalwe manje esikhathini esiphila kuso. Kushokumbisa ubuzali, ukhetha izifundo, inkambiso yokuxhumana nabanye abantu nokuningi. Kodwa sana lezi zizukulwane sithitheke kanjani ekubukeni kwaso uNkulunkulu nebandla. Amabandla amaningi ayibuza le mibuzo futhi afuna impendulo ukuthi angenza kanjani ukufinyelela kangcono kulesi zizukulwane ngevangeli. Sizophendula umbuzo oyinhlabamxhwele omayelana nokuvangela izona sesimanje khona la ohlelweni ezomndeni. Ngakho abusanokotho usuke. Angiphinde ngubingelele. Ezomndeni, uhlelo lwakho lukulethezela uleko eyiphathekayo ngabaka Focus on the Family. Umzalwane okhathazekile usibhala umbuzo omkhulu ome kanje. Yiphi indlela engcono kakhulu yokuhambisa ivangeli ezizukulwaneni sesimanje? Ibandla lethu lizinikele ekufinyeleleni kulentsha. Kodwa ngikhathazeke ngokunweba ivangeli ngokulehlisa kulabo bakule mnyaka lize ligcine seligudluze amagama athi isono, ukuphenduka kunye nokwahlulela. Kimina kubuya lokhu kuyiphutha elikhulu. Ekugcineni kwakho konke, intshumayelo kaJonathan Edwards ethi izoni esandleni sikaNkulunkulu odeniwe yaqala imvuselelo eyaba ngenkulu kwese sike sayibona. Ngokwami ukubuka, kumele ibandla limemezele iqiniso, hhayi lisungule ingxoxo ngalo. Ningangisiza ukuba ngilungise lokhu ngendlela. Kusenokwenzeka ukuthi unqobuzwano obhenalo lugxile ekudidweni ubumhlophe ngeyitala nenqubo zokuvangela, ikakhulukazi ngendlela yokubeka umyalezo wobuKristu ukuba uzwakale kangcono kwisikompilo thizeni. Sabe kwashiwo ukuthi ivangeli aliyona ingxoxo, aliyona futhi impikiswano, kodwa liyini? Liyisimemezelo, announcement. Nokho, zikhona izimo lakhona isikalo esithile sengxoxo nempikiswano singasiza ukulungiselela indlela yokulimemezela. Umphostoli uPauli wayiqonda lokhu, yingakho wavula e-Athene ngamaphuzu axukuza ugebhezi ambalwa, uNkulunkulu ongaziwa, esikhundleni sokuvese adedele ibhomu lentshumayelo ngesono nensindiso, Izenzo 17:22-31. Wayemqonda omunye nangamhla ebhala, sengaba yikho konke kubo bonke ukuze ngakho konke ngisindise abanye, 1 Korinte 9:22. Umqondo lapha ukwazi kusondelana ngengqondo nokhuluma nabo kuze kube ukwazi ukuletha umyalezo ngendlela engokucabanga kwabo nokufunisela kwabo, ikakhulukazi ngokweyidingo abazizwa ngaphakathi, futhi khona lapho ube uletha ingqikithi yensindiso ngokwamaphuzu isono, kuphenduka nokwahlulela ngokweBhayibheli. Njengoba uPauli wayala amaKolose, hambani ngokuhlakanipha kubo abangaphandle, nithengisise isikhathi, ukukhuluma kwenu makube nomusa njalo kuyoliswe ngosawoti ukuze nazi enifanele ukuba phendula ngakho bonke abantu, kwabaseKolose 4:5-6. Yilokho kanye esiphakamisa kudinga ukwenziwa kwisizukulwane samanje. Lokhu wena obuka njengobungozi bokunweba ivangeli futhi kulehlise kahlehle ngezinye indlela kwintuba yokudala uxhumano kuqala nesizukulwane sesimanje. Ngoba imvamisa intsha ikhathele ngenqube yodwa yemfundiso yodwa emile yokulethwa kwevangeli ngesidala. Khona lapho futhi siphakamisa ukuthi ikulungele ukuza umyalezo kaNkulunkulu uma uza kuyo ngendlela ezovusa umqondo wayo ngokwenzo zesikhathi eziqonda kangcono. Khumbula ukuthi kunomehluko omkhulu phakathi kokuhlulelwa ongokulahlwa kunye nalokho ongokwehlukanisa. Uma sifuna ukuwina lentsha ize kuJesu, sidinga ukwazi ukuhlukanisa ngokwanele, ukwenza umyalezo wethu, ukwazi ukukhuluma nesikhathi sabo. Uma sehlula ukwenza lokhu, bazoziba, bade balicinga kwenye indawo usizo. Kusemqoka futhi ukuba ukugcina engqondweni ukuthi konke kunesikhathi sakho. Izone esandleni sikaNkulunkulu odiniwe. Leyo ncwadi kumbe leyo mvuselelo yayingeke ibe intshumayelo ezwakala kahle uma kuwukuthi abaleli bakhe uJonathan Edwards babengebona abantu abasebevele bekholwa ubukhona besihogo nokuba uma babengavese benomuzwa ojulile ngezono zabo. Kungenjalo, le ntshumayelo yayizoba ngamanzi emhlane wedada. Ngakho, asicabangisise singaqali ngokugcina ngakho. Khumbula ukuthi into esemqoka ukwazi ukuba nomqondo nokubaza abantu abakulalele ukuze ulethe ivangeli ngendlela enamandla ekhuluma ngokwesimo abasiqondayo kangcono. Ube futhi ubabeke isekelweni zeqiniso leBhayibheli. Asikufisela okuhle kulomzamo wakho. Nkulunkulu abe nawe. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yiFocus on the Family. Sihlangabezwe ohlelo oluzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni wakho.